baini. Chozi langu bure tuko maji la teketea. Santa vanya nini? Na umesema siji kune sidiriki atakungea. Mapenzi kama kuna mwalimu anipeleke shule. Mie siwezi, kila nachofanya ni sawa na bure. Mie mwenzako sijazoea, kitu kidogo wanifokea. Mie toto dogo sijaanza tembea, iwecho nikimbiza. Alenye sura liko siki sogo, unafuraga mithili ya mbogo. Unakubwaga unatadogo. Wewe mboma zigizaga bandu kwa gogo, na imisichaga futa mkorogo. Unanpimiaga nusu kwa robo. Acha nipite, acha tu liende zake. Acha nipite, nitapishala na mengine. Acha nipite, mana ujanza leo, ujanza ja. Acha nipite.
Alikuja kama masii, tukamchangia sadaka. Tukamona nabii aliyeshushwa siku ya Pasaka. Tukamtolea nadhaka ili kanisa lijenge.
Na bado hapa mtakamini kifo cha
nani. Ya kama masii, tukamchangia sadaka. Ya kama masii, tukamchangia sadaka. Ya kama masii, tukamchangia sadaka. Tukamona nabii aliyeshushwa siku ya Pasaka. Tukamtolea nadhaka ili kanisa lijenge.
Na bado akamlaza muumini kifo cha mende. Hivi unamkumbuka babu?
Babu aloliondo?
Yule mfugaji mwenye blichi la Kikongo. Watu wamekufa, watu wamefungwa, watu wamepoteza biashara.
Sasa umekaribia uchaguzi, amerudi chama tawala. Vipi dadetu Waigunga? Simoni udangani?
Mbona ashapata mchumba, sio vibenteni wa zamani? Yule fundi gereji chawa, sikamteka bibie. Na wamefungua mgahawa, yani wote mama ntilie.
Na kuna demu aliachiwa mtoto,
akaolewa na mtoto,
akachana na mtoto,
akabaki anamlea mtoto.
Hizi ndoa za mjini bwana zinasikitisha.
Maana ufungiwa chumbani na uvunjikia
hizo. Soka la bongo linakwama wapi? TFF manake nini?
Tanzania football failure, ndo nachojua mimi. Unamfukuzaje amunike ili udhaifu wenu umufuge?
Wakati mlimpeleka mlevi yaka cheze namba
mmoja. Kilali kibono, imeshakuwa kelo. Ukuta tunavunja kwa tindo, wameshapigwa huo kodolo. Na kiki za kikolo, majita tushapiga kishindo. Hili ni paga la chuma, inang'oa visiki. Safisha vitanga kwa moto, Simba kageuka duma. Jangwale pitiki, ukitufuata umetoa boko.
Maremu alimsema mnyonyaji, kwani mziki una maziwa?
Sasa Mungu kamhitaji na bado hajafanikiwa. Hivi unadhani ndani ya mjengo nani ataliziba pengo?
Acha maisha yaendelee, jasiri ameumaliza mwendo.
Aliyokosa almasi mchangani alikuwa Miss Tanzania.
Na aliyekuja inunua dukani ni mganda aliyekuwa na nia. Ya zati la pakati wakatokea, mara mia akatumia. Ila mwamba ni mnyanyasaji wa kijinsia.
Sasa sikiza man, sipishe mama Ivan.
Tupo tu, ila tupo kaza man. Nawe vipi kwani, mbona wife simoni nyumbani?
Hey chill man, sina majibu, deal done. Bungeni dele majanga, viongozi wameshiwa mada. Hivi mbunge wako watanga, hoja zake unazisikia?
Hata zisikiaje, na nasika mbovu za wana kijiji. Ila fundi wao anakuja soon kutoka Ubelgiji.
Na bitisho na Dr. Shika, tayari wamesauliwa.
Mwenzao Mariamu, biriani anapika anapakuliwa.
Bongo bwana, ndo nchi nao supporti sana ujinga.
Utashangaa mbaruti kala shavu balozi wa jinga. Kazi
sema ya mesema, kazi kwenu mede ya ukutema. Wakitaka tuye tenge tena, wambie mbuna sio rafiki mwema. Kusema
kweli. Kuna mengi tulipanga kipindi nipo na yeye. Na yeye, ila kaja kapangua kayavuruka yale. Yeye sema za ukweli nimepata pigo. Moyo umetoboka inauma figo. Kichwa changu mwenyewe naona mzigo. Vipi nikwepe adhabu nisikonde, ili nisipate tabu minyonge. Mana mawazo nusura nijinyonge. Ila no, imani na siwezi imba tarabu nimponde. Ikaja kuwa sababu hatu waunge, vinyago kama mpingo na wachonge. Ila no, moyo nakata. Mimi nachukulia tu, siwezi weka kwenye moyo.
Kukuhini kuso kwisha umeangukia pemani. Roho ya ni dadarika kashatoka shetwani. Nimeumbiwa makosa mwanadamu na mimi. Moyo umekunja njita kukulisi jamani. Ngumu safari lifanya njia ni ushukie. Ukakosa siti miliki gari lako mwenyewe. Mkajiveka mashati nikajiona minomie. Kweli mbaya halisi na wema hakosie.
Nzuri ni kuoneshe kwa kudalili ya wingu mvua yupendo ni kuloeshe. Kwa kuonjeshe haba ni kuleweshe. We need my word nishike mkono ni fati za kutareshe. Kuoteshe kuoneshe kwa kuoteshe. Nzuri ni kuoneshe kwa kudalili ya wingu mvua yupendo ni kuloeshe. Kisogo ni kuonjeshe haba ni kuleweshe. We need my word nishike mkono ni fati za kudareshe. You know inapenda kweli hivyo hivyo moyo sitapeli ndo. Sio ni tupeli nina malengo na hawe. Uwako wakuleza baby. You don't tell me a baby. Na fukuwa moyo kwa ndani. Na kubala kutumaini. Oh baby yeah, yeah, yeah. Are you ready? Yeah, yeah, yeah. Just let me know. Mami niko kwa ajili yako.
Zawadi toka baba above. I can't believe him and the girls are sucker for love. Now this is opposite to trap this on me that I not thug. Anytime I see you, see my ata kahari. Vilo meji beba, majo na peneza. Vilo meji tari, ever, ever. Vilo meji tari, ever, ever. Majo na peneza, vilo meji tari, forever. It's forever, we'll be together. You went on the mighty hour. Now what do you see what coming? I don't know why I'm not drink what I me put on it. But you was made for me. I love it when I'm on it. Love how you scream my name when I hit it in the morning. And the dimension for low pajamas and unani baba. The way you find me crazy, me shuffle me kind. Would you believe it when I say me go actually yako? Cause of my reputation, utadani ni vako. But ni amini nyako, nyakateli gamacho. Till the end of time, you will wear the shit.
Now you
can
wait.
Alright! Suzi kuficha na kudanganya. Mapenzi yananiumiza. Yani kufosia sindo kuachanya. Ayo mapicha picha ndo na yaona. Kama sindoto ni miujiza. Ni uyu wa leo siyo wa jana. Nacheka kwa marafiki na tabasamu. Ila moyo ni nachoma. Ngejua gana dhiki na sina hamu. Haya ni nayo yaona. Shiga kwa mawasita. Pezi lako lila tatanisha. Marathi yako yananitisha. Shikate kwa mama sita. Pezi la kolila tatanisha. Naona pezi lina pepe. mpizi lina pepea, alitakaza lina pepea, lina pepea. Naona penzi lina pepe, mpizi lina pepea, alitakaza lina pepea, mpizi lina pepea. Sahau majaribu kaisi milele utakuwa wangu. Kumbe najipata hapo kuchimba mwenyewe kaburi langu. Nimekupa mboni ukachocha, mbele sio nila tokota. Mie tabani moyo tweta, moyo tweta, moyo tweta. Shigata kwa mawasita, bezi la kulila tatanisha. Maradhi yako yananitisha. Shikate kwa mama sita, bezi la kolila tatanisha. Naona penzi lina pepe, mpenzi lina pepea, alijakaza lina pepea, lina pepea. Naona penzi lina pepe, mpenzi lina pepea, alijakaza lina pepea.
Naona mtandao na katika upo kimya sana mkato au kunde mefunjika.
Na mkanyoka raundi hii na hivi uwezi bila mimi.
Najikuta Jay-Z, oya unarudi lini?
Kaka, huko amefunga mipaka ila tiketi nilikata nirudi kabla Pasaka.
Ndugu yangu Zaki Susio, mwanakulitafuta, mwanakulipata. Raundi hii sio nunio. Daraja la
Mbasu umekucha. Visa ngapi uko nipe takwimu?
Nimeamka nishaweka bando na mgoja umi mwalimu.
Anapambana yule dada.
Tanga ni mafuria kofia, wametoa sanitizer za iliki yani ukipata unarudi.
Corona ni shai, yani bongo kila mtu daktari Masai kachemsha majani ampapai kanywa na sukari.
Uza dimaski wanafua, sijui nani kawafundisha.
Huku kuna dada kajifikiza mashetani aka pandisha.
Tuweke siasa kando, najua uchumi unashuka.
Sio bongo tu hadi ngambo watu wamefunga maduka. Hapa nawaza pesa ya pango, benki walokopa wanajuta. Tukisema tukae ndani na hii njaa si mtakufa.
Hali inatisha na umaskini, tunaumia ni sisi.
Yani bora ufe kwa ukimwi angalau utandika urithi. Kwa hiyo hamna baza, sio kidimbwi, sio tipsi.
Kaka madanga amekata, sio zitimbi hizo pisi.
Bwana wa mabwana,
Marekani ya vijijini unajikinga vipi? Maana vifo vingi disamini. Au masharudi uko za korohoro nini?
We bwana emniache mimi ni meze chloroquine.
Umenikumbusha kweli chloroquine ni dawa.
Bado inafanywa uchunguzi ila haijathibitishwa. Ingawa ukinywa haitatarisha, ndio maana bado anaigawa. Mimi nakunywa maana alishika uso kabla ya kunawa.
Eti unaweza ukawa nayo na usionyeshe dalili.
Ewa uko sahihi. Na kingine kuhusu hili ni kwamba mgonjwa wa corona unaweza usimtambue kwa macho. Sio mtu yote unayemwona, mpe mita mbili toka kwako.
Eko kivansleka ndo kinini baba wili?
Ni ventilator, ni mashine kama pafya nje ya mwili.
Sijaelewa, hebu nieleweshe kuhusu hili. Nasikia vinauzwa gari basi viwe vingi mwimbili.
Okay, kirusi cha corona kinashambulia mapafu, ndipo zinaanza homa, mafua, kifua, alafu nashindwa kupumua. Ndio unaidili unaidili unaitapo hapo beta, ingiza hewa na kuitoa iliyo chafu.
Epuke mikusanyo.
Kweli upo mwenye rumbaya kukushinda, mana mi sijaona duniani. Hivyo kweli upo asona haya kukushinda, mana mie sijaona, sijaona. We mtu geni ukuradhi mwenza kwa ntekete, wakati unajua dawa yake kumponya. Nihurumie. Kaongeza makeke na wakati najua mikwako ndo napona, anihurumie. Minajua mapenzi so kwichi kwichi tu, yanonoka kama zoea, nimekuzoea. Nanyone wenzako siwezi, matukio mazito. Nanyone unanipia
taking time. I try to be perfect, baby, for you. Come see me, see me, see me, see me. Come, come see me, singing, 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 singing. Oh, baby, hold tight. Me can't wait for tonight. Me love what. Smiling, yeah, for you. Baby, I'm trying. I'm trying to be perfect, baby, for you. So come see me, see me, see me, see me. Come see me singing, 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 singing. Oh, baby, tight. Me can't wait for tonight. Me love what we do, me baby. My hands around you, me baby. Tonight just me, you, me baby. Me going crazy for you, me baby. Lights up, sound on. Champagne, join us, give a love song. Yeah, I wanna give you love. My baby, give me love.
Kwenye kichwa changu umejazana, ushanipasana hadi nikitaka kucheat nasema hapana. Na vile umenimiss naona aibu kukwambia ufanye taratibu. Vile unanikiss napata majibu bila kuniambia mimi ndo wako tabibu. Napata mizuka na kupa yote yote. Chaketa banjuka na pita kote kote. Leo hakuna hata kenjoy mapenzi kukushinda wewe. Dunia nzima hakuna mtake mpa mapenzi kukushinda wewe.
Mapenzi ni vita, ndo nikwambie. Nilishapiga na tunguli kusaka mani ya penzi langu, ila haikupatikana. Najua ulinivisha na kilemba choko, kanikiamini nikaza. Natambua haya mapenzi ni vita mazima, kakata na china. Sitaki kuamini mapenzi upofu, maana kwingine nitapenda. Ajapo na moyo uliupa makovu, hadi na nuru ikazima. Sitaki kuamini mapenzi upofu, maana kwingine nitapenda. Japo ulinipa makovu, chuki, chuki.
Si wanapenda kubang, yeah, kisha please rudiai. Pesa ya pombe hatuna wait, tota tudai. Dada agiza tu walai, sito kudai. Ila na mdenda na mkuyati, sota furai.
Kwanza sina shobwa visu aswadu, yeah. Pesa waga chungu ila ya kwangu ni ya wadu. Kuna tabia tabia flanu kingi ya klabu. Bazi ya pisi wanikali las na mambu ya yabu. Domana mi staki dem, bula nipige puli au nicheze game. Mana kuna mademu anachotaka fam. Anakupa mchezo na anakuita shem. Wengine nukti bala bala, afsio mchezo nyuma masha Allah. Mambo na yotoa pwani mpaka bala. Unezo kampa pesa kodi na msha Allah. Masha Allah.
Ivi anakupenda kweli au kisa na dai wa kodi?
Hey, au kisa na dai wa kodi?
Ivi anakupenda kweli au kisa na mtumia vocha weo?
Hey, au kisa na mtumia vocha?
Wanangu tungi na mapens bola nini?
Bora tungi.
Sikia mnasema
bora tungi.
Kumoka na mapenzi bora nini?
Kumoka.
Sikia mnasema
bora kumoka.
No love. No stress. No love. No stress. No love. No stress. No love. Asema no stress.
No love. No stress. No love. Asema no stress. No love. No stress. No love.
asema no stress.
Ongeza moja mbili basongo.
Oh my, oh my.
Nitalipa bili nikiondoka. Ongeza moja mbili ongoja. Nitalipa bili nikiondoka.
Maana uko bie bomba Nalimeshi tushwa na utamu pele mende Lona Mapenze kikupa unayo ni mwagia Mira sana mama mama Na leo nikifa ipaki jirudia Nitekova, nitekova on your mind Nani press, nani para no stress Kukufesha shela so kiss Tuombe mungu bless Nani para no
sweat DJ D boy let's go
If you umeshushwa maana uko bie bomba Nalimeshi tushwa na utamu pele mende Lona Mapenze kikubwa unayo ni mwagia Nira sana mama mama Na leo nikifa nibaki jirudia Nitekova, nitekova on your mind Nani press, nani para no stress Kukufesha shenda so kiss Tuombe mungu wa bless Baby on my princess Niko she's man your face Na tuombe kwa mungu Nizikwe na wewe daima Omufano go Na enjoy Penzi la Niko hoy Omufano go Na enjoy Penzi la Niko hoy Omufano go Omufano go Omufano go Omufano go Mzima mzima kama chatu Nimeze baby Nichange kaa pesa yopatu Nimeki meki Oh senyora Nitakoa Nitakoa Usijani pile kima sikatu
Naona kisa kuju ana Meze ju kipo mpaka mbinyo wakibaya Teliz 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 na jenda yibo Just sleep on back on me, you are the fire. Still is a single in a chase and nimbos of fire. Melanie Malithi and Coluna Rombaya. People are the atom boo, come on, expire.
Checking William Dima, where you told that. Una was a wish him to walk up at an apple. Fito Jaco Feggy, but don't know that. Una this out is a gentleman, and you what does a man? Maneno maneno mengi Ubijana mispendi Naomba mwelewe Ilo kweli diyo
Wendi mbinguni Wendi mbinguni Wendi mbinguni Wendi mbinguni Wendi mbinguni
Ndo usha feli
Wendi mbinguni
Uwondo kweli
Wendi mbinguni
Ndo usha feli
Wendi mbinguni
Ani uwondo kweli
Kula bia na kwenu wa utajenga Chango rambi rambi unokata pip Osa idafika unamstinchi mshenga Shepu siyo yako umediti Tumisho nasingia ibadani Nagia wongo mpaka msibani Nikiwa siriazi unafanya utani Unani vipala kupatikani
Cheki mwili mzima umejichora tatu Kuna waza urisi mtu wakapata na kutu Vitu vyako vengi bado unaula penyu Unajisao isa jentu na minya tu
DJ D-Boy
Napiga goti, napiga ishara msalaba Dunia menipiga kofi na momba baba la baba Nipimie shoti ya baba, nizime mada Subui nigonge noti, niende kuifanya ibada Nadaiwa kodi ya pango, nadaiwa ada ya watoto Na mama wakambo, anamchuna baba Na baba yuko ngambo, ni mwaka sijaona msada Makweli dunia na mambo, adijogoa naeza kaga Jirani ananambia be humble, be humble Kipiga kizinga unafunga mlango, that's ridiculous It's not funny, I'm serious, I'm genius Though inanitesa, I'm notorious Baba kutupo urithi, wapasi wala feni Ambayo ingenipa elimu shuleni, bale ilituachia madeni Nasifa ambayo kweni, saa huyo ndo baba gani Hambo au mtemi
na mtani kuna denti nempa mimba mtoto mjeda mda wote pira litatimba na sina disco so kwa doctor siwezi timba siwezi vimba na kila chocho mbongo na niwinda
nimekesha kwa waganga mmevunja na sinji ya banda nimeshikishwa tunguli msata mkata nkabeba manyanga mikesha kina nyumba zote saibada nimeshiriki sana mando sura kukufuru si jambo na Josi pale unapolia mwana we baba Kumbe yupo Mungu mkombozi wa kukufuta machozi pale unapolia mwana we baba
Nishaiba nkaenda mabusu na ndugu wakuja niona na wakasema haya wahusu mwizi anatakiwa kuchomwa nilipotoka nikawabusu wakasema nimewasonya nkaona maji mazito kuliko damu ya boma ukiendekeza ndugu tavuna magugu takufa kibudu na Mungu hutamwabudu tamkatawa joto tamkana baridi atabakia wavugu vugu na pia ataleta gugu Scamplicated, stress in a letter, fresh, fresh, depression. Anguko kubwa mkwikosa attention. Not fair. The proper proposals, they don't care. Na atasema una demand ina fit na watakwekea. Huku na daiwa vikoba, kule na daiwa rejesho. Naenda kujificha goba, usiku na rudi keko. Na waza hata kuroga, nkiamini, ntaipata kesho. Au nisari sala toba, nijue nkwepe mateso. Oh Jesus, banya mimkize. Na unagizo kijo mwanga unaniumiza So please kama unasikiza na ijongea altare Tuseme neno moja tu na hili nitakesha
bada Nimekesha kwa waganga Nimevunja na sinji ya banda Nimeshikishwa tunguli nusata mkata nkabeba manyanga Mikesha kina Mikesha kina bi
Nyumba sote saibaba Nimeshiriki sana
Nimeshiriki sana
Manusura kukufuru sigambwa na we
Kumbe yupo Mungu Mkombozi
Labda mapenzi bado anakupengine ndo sina Urengangane na mwisho ya kanisa
Nesha kukukilo
Uja mapenzi na yaona kwenye kideo Wengine anavopendana Kilio mimi machoju ya memo wanashina nimebakibu Hata kama kizuri kwangu kibaya tu Yani mapenzi mwaya Yanavisanga uyasikie tu Isije kungangana kaje karoju Yani ni propaganda sitaki katu Katu
Ya menishida
Mapenzi Manao ya na mwenyewe
Mapenzi
Asiwezi kungangana iyasha tumisa
Mapenzi
Oh yeah yeah Tamani, tamani, niyasha dumisa Oni dhahiri, sijombo kupendwa haulabda jina Kiwili wili na achwa mtupo na nalimika Onasema kama penzi karata tatu mbona kwake nilisha tupa Amelivuwa na gamba kagioka chatu wana sasa ya menikuta Uwenda nimepeli kibazi ndani ya mboni za Amezichoma Uwenda pengine ndamini soriziki yako Sawa nenda Kilio mimi machoju ya mimo wanashina nimeba kibu Hata kama kizuri kongu kibaya tu
Toto mwendo wa jongo Taratibu kitembe Heli joto la bongo 24 takupepe Langu wa janua Majinta kumwagilia Wacheza kidedea Kidedea Mabusu mpaka tulana Mikwako koroma Koroma Koroma
DJ D-Boy
Koroma Koroma Koroma
Hapa kikuba noa Tunasubiri noa Nimekuridia Nawe umeniridia
shongo ndi wafunki evio Wana kazaro na voji shongo ndoa Tazidisha mikogo waone na waboa Oh yeah Mikwako koroma, koroma, koroma
Zezeta
Koroma, koroma, koroma
Umilionyesha upendo Acha kinyongo sina Ni mkufunzi wa mengi Kwasta hiki tuzo eshima Kama mafisi yafu Tuongoza ni minawe Nikutunze kama sarafu Tusipoteza ni minawe Leo nacheza rumba kumbwembe Wanafkyo kae na bidonge Siriza rumba ni kizombe Raha kupendo nawe Miko kukuroma, kuroma, kuroma
It's raw from baby
Komagu mokozi wa makapu
Ah, miuki ni kata damu yangu niloasa mtupu Swa wanangu wa ukawa vidole viwili juu
Hapa kazi tu, ikulu mtapaskia tu
Hata nifungwe mini aseno, sio mani yu
Hamna lolote, domana mchezi UEFA msimu huu Bongo mini yanga, tena vikombe ni tele
Ah, wapi wanangu wa sima, piga kelele
Ah, nampenda snura, na bonge la chura
Nampenda shishi bwana, mwana mkesura
Ah, acho bish dogo
Acha ligi, mia mbalulu ndo mkali
Mimi gigi
Eti msiki unatimu, haya timu Kiba mkoa
Kimu azijenge Hata wasafi wakijenga masaki Mi wema we boya Tunalipi la kusema
Mi zari niko zangu madale Na naishi vema
Hivya mavile Huku wa makule Shango nyingi ziko wapi Roma Huku wa makule Zinanchanganya swini Huku wa makule Mana nazosikia Huku ndo nazosikia kule Hivya mavile Huku wa makule Shango nyingi ziko wapi Roma Huku wa makule Zinanchanganya swini Huku wa makule Mana nazosikia Huku ndo nazosikia kule
Mi mziki ukinishinda mdogo wangu Ntakuwa
Mi nitakuwa mfugaji mfuge vyote vya nchi nzima
Lakini kweli ni kila ugali sintahitaji na nyama
Basi bifu la kulima na mfugaji alina maana
Ila Ronaldo mkali kisoka hana mpinzani
Hawezi kumzidi Messi wakikutana dimbani Kwanza Madrid isiwapende wameshachanyaga mikeka
Acha soka uliwezi kabeti kwenye meleka
Neina madi nani ndo rais wa manzeka
Hata udiwani ya wafai kwanza moja na kipete
Nishazunguka nchi nzima kila kona na shabiki Acha uongo hivi ushafanya show kibiti
Madereva tunaleseni makonda mnatupa losi
Wana makonda tuna vieti na tunamini wana boss ila wewege ukimwacha mama Ivan utapata dhambi
wallahi shaweka dhambi na mpenda mangi kimama
I'll the name on the
track elangu toto telezi utaweza kuvumilia madhaifu yangu na mwenye kope ni kweli utaweza kuzuia vumbi mbegu ya mnazi usinipande jangwani hakuna maji wala mbolea kuchukua kazi kula yangu foleni mipiza baga sijazoe naomba kwa Mola ajila siku moyo wako sijejawa chuki akufuru fukara melifuta kabisa umejepusha na dhikio
mzako naogopa ninaogopa Mwenza kunaogopa Inaogopa
Usajua madhaifu yangu Kweso sifanye fimbo ya kuniukunga Iwe chungu tamu kwa wezangu Kenzi lifika ukingu utaniungua Najilingi na pande mbili Bichwa na mwenye inoka ukijua Navyo nanu vifanya siri Sijeropoka mwyo kanimu Naomba kwa Mola Agila siku moyo wako sijejawa chuki Akumfuro fukara Melifuta kabiso menipusha na dhikio
Mweza kona wako
DJ D-Way So kick off your shoes Relax and feel that perfect leg
Chuku chuku ni sosu mole
inaning'inia kumarati ni popowe nipete na baba niuwe mina kuzimia sizinguwe unisumbuwe wewe mapenzi yetu ya mimi na wewe tu sisikize watu wananongwa mbaya
fanya kitu na boxi usiku nipe shoti ama ishike magoti nileweshe mkomboti mimo zako imesha nkolea my baby boy oh, 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 oh. Ukienda zako minta nyongonyea oh, 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 mimo zako imesha nkolea my baby boy oh, oh, ukienda zako minta nyongonyea
baby unapenda vya giza giza okay, okay, nizowe
achati wali zame
kwa nara kwa kujindika baby unapenda napenda pendiza giza baby unapenda vya giza giza kama ukianizowe
acha tuwali zame
mandara haya kuingiza ujue inapotokea
acha tuwali zame
unapenda vya giza giza kama ujianizowe
acha tuwali zame
mama unafanya tembo kutwa nadindisha mkonga wando kiboko ya warembo wale wanaojipitisha vitonga penye dhiki na shuruba piki akono ulinikumbata piki piki upande uba popote lipo kanifuata bado wananita mzugaji sikizi hata ya kumahitaji sina biashara mtaji ulisema mola ndo mpaji panda nipande tumwage mbolea baby oh oh ah ukitaka tena tutaendelea oh oh oh, oh. Shamba mwaga maji ni mwage mbolea my baby oh oh ah ukitaka tena tutaendelea
ajali zangu
mimi napenda giza giza kama
ukianizowe Pro DJ Classes call in from Next DJ Academy follow us on Twitter
Poteza furaha, amani sina tena,
sina tena.
Masikini penzi langu, kazima nyota ya jaa, kanimwaga kanitema. Naishi kwa kutapatapa, anajifanya oni. Chanzo yeye, ananizingua, nakaribia budata. Yamenifika shingoni Harudi japo Nipone ugua Au tatizo misina Yani misina Kachotaka nini mina Nimechacha nimechina Kimuona muambieni
Bado na
Tusu wa wapi onibuku Wakabuku wa kombolela butu Bukabutu wa kwenye chuku chuku Wakachuku wa wapi Kwa mama akuna kufa ipandishe kwa juu Alafu shusha Mama unasusa weka vinyo kwa natasha
DJ, DJ D-Boy
Omba tusu, tukatusu wa wapi onibuku Wakabuku wa kombolela butu Tukabutu wa kwenye chuku chuku Wakachuku wa wai We mama, akuna kufa ipandishe kwa juu Alafu shusha Bakata, kama unasusa weka mvinyo Kwa grasa shamsi kitu fly
Long time lisa kado takataka Soden katupato wasaka Ote wanaiso masho na nawasha Sizimi mpaka wa umbebo
Ase gege ge. Na wasimame dede dede Wangu mambo bie 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 Wakiomba leta gege gege
Sungusha kama tulivu
Waita waita waita
Wakiza kama tulivu
kuja kibubu na wazaleweje, kisha ni wambie nilitaka nsemeje, nije niko sawa ni ondoke na tege. Nataka niwe chakari mpaka muni bebe bebe, vishuke bitu vikali, haigatai kufa mara moja, nini laki moja, kesho kabla chai nibete na moja, ama tuko soba jejeto.
Ase gegege na wasimame dedede, wangu mambo biebiebi wakiomba leta gegege.
Kusungusha kama tulivu, ongeza kama tulivu.
Choma na wanata Kora fadila zangu nge pambuzi yenge tambuwa
DJ D.
Tena sikitisha tena saa ya binata Ulo mwamini leo kesho ndo atui anakuwa.
Tena wanata ya kubuliza yeah. Wana roza cha wana umiza yeah. Tena wananga kubuliza yeah. Wanaumiza
bora kujenga dara
Zidisha kuniroga Katoto sura mashallah Uwacha ni kusifie Sijajali wa pesa ila kibagi So acha ni kuimbie Mimoyo chapa chapa Nimelo alo Saseme nini sasa Wakondo nshakua Mipoko tila lila Mwenye rangi ya dimu sangita Metro black color
Chelsea down
Nyeusi kabisa Sio ya Carolite
Chelsea down
Karangi kakibomba kama mka yeah, Chelsea down
Chelsea down
Ila nimena sabara Wake Chelsea down
Kupenda Chelsea down
Kusita kibota Nifungie kama teja na sopa
au kama mtoto napota, hata ukichelewa mimi nitangoja.
Nimekupa vyonda masiri master PhD, sio diploma mpaka degree, mala nakupenda hivi.
Mwenye rangi ya dimu sangita, metro bagi kala
Chelsea down,
nyeusi kabisa, sio ya Caroline
Chelsea down,
karangi ya kibomba kama mkaa yeah, Chelsea down,
Chelsea down,
ila nimena sabara kwa ke Chelsea down,
nakupenda Chelsea down.
Na watoto wa kario, 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 nyuma wana makario, kario, 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 hey. Temeke na Kinondoni, lala Manzese na mwana Nyamala, mala viatu vipo fukoni, napitaga pekwe ni bila tandara, ndala.
Na wasikia machizo naunda kamati, wana taza na vino ndalo patpati, ina bide jongeze newe big daddy, yes I'm a big daddy, and I'm a boss daddy.
Mama when the fire yo, umekusanya kama kwaya yo, when the number one desire girl, when you michezo when you mbaya yo, moja moda fike twende ndani, when you bonge la uwanja kitandani, nikonyeshe vile meufanya mamisi na gotani, utani, utani, utani.
Oh baby, katika piga magoti, piga magoti, acha wano piga majungu, asa na mwaga manoti, na mwaga manoti. Ona kapandisha uchizi hivyo, kabinuka kama mbuzi, kashikwa mapembe, hasira na mukizi hizo.
Kama bahati sana karawe, nimeipata kwako, baby. Usinichukulie poa, mama jitete, baby. Mti mwema nipigwe mawe, sababu yako, baby. Wapizana nanichora, na wina una meripata. Nimekwisha, haina utata kukubisha. Uje chukwe mapipa, tulebata, delisha. Aina majoto, aina, nikule mafoto, kiaina. Nikuvishe pete, faina, baby we wa moto, wa moto. Bebe nataka, weni ngule wa mapenzi sina shaka. Kaka, sheme yusha pata, wefu matirio no haja ya taraka. Tunao, tunao, bacha wapige domo, tunao. Si wapagi promo, hao, hatari, achana nao. Nameni pata, mekwisha, haina utaka kubisha. Uje tukwe, mapipa, tule bata, delisha. Haina majoto, haina, tutonge mafoto, kiaina. Nikufishe pete, final. Baby, we wa moto, wa moto.
You got me falling in love. You got me falling in love.
DJ D-Boy, let's go, let's go.
Yeah, yeah. You got me falling in love. See, you are the one I've been waiting for. Someone like you I never seen before. I'm not gonna tell you lie. Baby, kwa bed, I'm the king of control.
go take it to mommy. First of all, you do me anything I like, my baby. You the best in my mandola. In the morning, back at night, my baby. You be teaching me how to love.
You shave, baby, you're wasting. I go give you all my money, let me invest it. Baby, you the best of the best. I'm not gonna lie, let me say, you got me falling in love. You got me falling in love. Oh.
Intronic Entertainment.
You got me falling in love. Anything you want, baby, I swear me, I'm gonna do for you. Be mighty, I go be your baby. I'm not gonna leave, baby, without you. As I went up your waist, give it to me, put a libido. Went up your waist, give it to me, put a libido.
Me paralyzed when you get up close to my screen. I just realized you are the one I saw in my dream.
Hey, baby, kachiri, kachiri, kachiri saga. Slow down, give me beef baga. Kachiri, kachiri, kachiri saga. Go down, give me that baga.
You do me anything I like, my baby. You the best in my mandola. In the morning, back at night, my baby. You be teaching me how to love.
Baby, you're wasting. I go give you all my money, let me invest it. Baby, you the best of the best. I'm not gonna lie, let me say you got me falling in love. You got me falling in love, oh. You got me falling in love.
Mapenzi yangu ni kama nakupa wote donoa. Kichwani umenikaa, hakuna wakukutoa. Hadharani bila kuficha, hivi unanikomoa. Ya moto mahaba siopo, kama tumefunga ndoa kweli.
Kupenda na wewe unathamini hapo sawa. Labda kimebakia ni change gear, niache ututo. Si unanitimizia, najisevia matandu koko. Mwenzako siwezi kudanga ganda, hapo nalipaki mazima. Sina ujanja, peke yako nopo kwenye mtima. Na wewe ndo unanifaa
forever and ever.
Hit me kuite hodari, kileta kipepe unikupepe. Steams na waza kwenda mbali, na mimi katege bani tebe. Maisha yangu sahihi, kuto kukimbizana na waze. Sometimes kabali gizani. Ona mesha kuwaka na kosti.
Ona mesha kuwaka
maisha yangu sadali kutokukimbizana na waze. Sometimes kabali gizani.
Ona mesha kuwekta na kosti. Nina kuchana sijivungi ma. Unataka bideni kuposti. Na chatochi nyuma kifungi mama.
Kula kwangu moja ngoma. Nitanzaje kubilivu. Maisha ya mdomo mbele kushona. Kifuwa na maumivu.
Chepa makali unataka mimi nyonge tai yasije kuwa ya mundi nazari bona mshe kuwekti anakosti ninakuchana sijivungi ma unataka bideni kuposti na chatochi nyuma kifungi mama kula kwangu moja ngoma nitanzaje kubirivu maisha ya mdomo mbele kushona kifua ni maumivu.
Nataka kufa bonoka sijielewi bonoka nataka kufa bonoka sijielewi
tikisa
sijielewi nipe kubwa nipe na ndogo go changamuka usiwe gogo go zikipanda na kuwa mbogo go sikawi kuzua zogo go aminata inavyonata inanikata usini mwage mwage wana gambe monoka nataka kufa monoka sijielewi monoka nataka kufa monoka sijielewi
tikisa kwenye wawo tikisa kwenye mawiki tikisa kwenye maraka tikisa
masa masozi
mazozi yo mazozi 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 yo mazozi 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 anza twende kwa boma ye tupate baraka za wazee ndoa haraka ifungwe na tuwe baba na mama tuwakomeshe wapambe wasopenda tusonge majipu ya makwapa ni vimbe nijitanue kumbwembwe na samba ucheze na mimi subira nitakusubiri we masozi masozi yo oh, ah. Sherehe itafanae ndugu pamoja na wazee hiyo siku mimi naisubiri
masozi masa masozi 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 masa masozi
masozi yo masozi 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 yo masozi 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 acha mimi nomba nikupeleke kwa mama japo mama likwenda acha mjomba ni mama ninaku tupange tulete posa kwa wazetu wana sala kumula tuombe tupate baraka zake sherehe itafanae ndugu pamoja hiyo siku mina isubiri, isubiri, isubiri.
Masa, masozi.
Kwa kuzaliwa, Mungu akupe umri maradufu, kuwa kuolewa majaliwa, mare Mungu akikutunuku. Kwa shukuri we wazazi, wawe hai ama wamekufa, sio kukumwagia maji, na visa wadi tutakupa. Auna miaka mingapi utuambie, na sisi kwa vinyimbo tukuimbie, na kama kuna shemeji utuambie, tumsifie. Na kama kuna makosa yalitokea, tusamehe, tumekusamehe pia. Leo ni siku yako ya kuzaliwa, enjoy it. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you.
Leo nakataje,
happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you.
Hongera kwa siku ya kuzaliwa,
mila kwangu dua, Mungu akujali upate mwana, upate na mpenzo kushibana, ujenge na kajumba iwe ndo kuhama, uwache mwendo kazi uvute hama. Teamo, teamo, totorito, sherekea keki kwa meza, puliza na ukate kwa kijiko, kabla mate hatujameza. Kama kuna makosa yalitokea, utusamehe, tumekusamehe pia. Leo ni siku yako ya kuzaliwa, enjoy it. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you.
Hongera kwa siku ya kuzaliwa.
Haya kata hii,
kata keki tule.
Bea, bea. Pindi nye wadogo, kuna visa vilibuka so kidogo. Wizi nikasema hii ni bongo, mnajua ni nani? Pindi nye wadogo, kuna visa vilibuka so kidogo. Wizi nikasema hii ni bongo, bongo, bongo. Visa vilibuka so kidogo. Pindi nye wadogo, kuna visa vilibuka so kidogo. Wizi nikasema hii ni bongo, mnajua ni nani?
DJ D-Boy.
Pindi nye wadogo, kuna visa vilibuka so kidogo. Wizi nikasema hii ni bongo, mnajua ni nani?
DJ D-Boy.
Pindi nye wadogo, kuna visa vilibuka so kidogo. Wizi nikasema hii ni bongo, mnajua ni nani?
Mamoloniondo.
Vizuri, hajarudi Kristo, na wakaibuka mana bibi tuko. Na hata huko kwenu najua wapo, nitajeni mmoja tu,
Nabii Tito.
Wakachekesha, zikaibuka kiki za Basata, kibamia kufungiwa mwisho hapa, alafu za Rihanna ruksa kuzichapa. Acheni pupa, hadithi inaendelea bwana. Hadithi, hadithi, hadithi. Hadithi. Hadithi, hadithi, hadithi. Hadithi. Wakaibuka watu bongo, watu sojulikana, wakampigana Liso sojulikana, wakamtekana Roma sojulikana, wakavunja bichi taifa, wakasema hii siasa haina usawa, wakajiunga unga ikao kao. Wakaisi wingi ndo shindi, ila kuna muda hato mojo shinda wingi. Manja kafungwa, Yanga ikayumba, wimbi ila ushoga siu ni story za kutungwa. Mange akashindwa maandamano akapingwa, na hindo bongo utanyosho kipinda. Acheni pupa, hadithi inaendelea bwana. Hadithi, hadithi, hadithi.
Utamkolea, uongo jo wana utamkolea.
Hadithi.
Utamkolea, uongo jo wana utamkolea.
Hadithi, hadithi, hadithi.
Utamkolea, uongo jo wana utamkolea.
Hadithi.
Utamkolea, uongo jo wana utamkolea.
Over the game.